Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde aljumare sappo e jeɗɗi lewru septembre sappo e jeɗɗi yamde jaɓɓirima Silima capanɗe nayyi e joyyi nder maison de la presse Bamako jottinonoɗo kabaruji ɗo yumor waygal o. Sidiya wonde wattu jonne ɓe gonde wadde guidali fewde leydi Mali ndi ɓe mbi hollita hono heeƴo wottiji ɗi daɓɓira ɗo e lewru octobre 2021 le timmoɗe muɗum sona ɗum tan ɓe gaɗan jokkoji fewde le leydi Mali ndi kasen noon ɓe kollitiri wiide CNT fedde lomtude assemblée nationale le leydi meɗen ndi wattu joni ɓe laɓɓini hono hippitinɓe laamo Thile ɗiɗi le leydi meɗen ndi le sappo jetti lewru août 2020 noga ene lewru mai hitande 2021 wattu joni yoga e pelle politique gonɗe nokku kollitiwir yo ɗum wona gonga ɓe gondi dara toon yesso ɗo ɓe gondi dara toon darde ɓiɓɓe leydi Mali ndi tawene ɓe gana wattanaɓe. Fedde noddirte nde CVJR nde ɓe mbihi janggo so lanɗo jaaɓi yimɓele sappo e jeɗɗonɓe torraji jotti kañe garta so ceedo yesoji mabɓe ɗum waɗa nokku noddirte CICB ɗo Bamako ɗo ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗi min joguinoɗo kikiɗande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Sidiya o wi jaɓanta feewi laamu hakkundejo ɓeyde le leydi Mali ndi ɗiɗo anniyaji ɓe ɓami ɗon wakkati nde ɓe gaɗno bortu mabɓe juujuure nokku noddirteɗe Accra le leydi Mali ndi kañeno leydi laggine ndi worrino. Ɓe mbihi leydi Mali ndi tinno totta talki hollitaɓe duno woteɗi kani waɗirde ɗum woni ɗiɗo talki ɗo ɓe dokke ɗum ɗo e timmoɗe lewru octobre hitande 2021 noon ɓe kollitiri wiide woteji ɗiɗo tinno waɗe le hitande 2022. Mamadou Sall
kanankoɓe leɗɗeɗe hultiwide jeebaki feewi tabagol sarti transition o soni haɓitiɓe leydi Mali totta e laamu le leru février ndu jukkugo kedde andaru ndu fewde e Bamako nawan sanne e wi ministre leɗo goɗɗe leydi Niger ele batu o hultama wiide jukkugo waɗete ɗum fewde e yimɓe le ɓe imma dara mum en laatiki sababu rafi tabagol guliji transition o honno ɗum hullita e le yelaji yimɓe sidewɓe jukkugoji ɗi yo iwde hadde dawol joomu e kureji muɗum foyottade sukugol keɓe muɗum kambat ɗum kanankoɓe leɗe ɗe dardi hoorejo fedde sidewo hinade yumbo inde yimɓele maduno guɓɓal yimɓele gaɗoɓe ɗiɗo golleji ɗi banggue goɗɗo ɗum sidewo hulti wonda kafe eko Wagner mo leydi Russie waɗa imadara le leydi Mali ndi fedde nde woytigue faratiji hono galɗo gullidal daliki ɗum nokkuteji mawɗi tawede hen kaɗo anniya sidewo yo caggal haalaji leydi France leɗe yogaje Europe ɗeɗo holliti huncongol hoore guɓɓal Wagner le leydi Mali yadata fe eko haɓitiɓe kedde adnaru ndu na leydi ndi
le on ɗo wattu fu dunki andi wonɓe le leydi ndi tottiddo hen hakkillaji muɗen kanko noddirteɗo Mamadou Guisé o kay o wii ɗum woni laamiɓe leydi Mali ndi kana no watade wattu joni o Sidiya o tinno golla hono leydi ndi worri tan yalla ɗum yaara yesso du ɓe kettino ɓiɓɓe leydi Mali ndi fati ɓe kula hono guidali ko leyɗele ɗe kerdirɗen ɗen gondi wadde fewde e mabɓe keɗɗen komo sifi dow hen
kadi andi Sidiya o wona jiɗɗo kabaru kudeta kammari andi tan so ɓe jippiri en no jiɗɗen kamɓe hoore maɓɓe ɗum waran ɗum torraɓe par ce que ɓe mbii hannde laggine ɓe hewtiki ɗum ɓe hewtiki cadde ana waawi ɗum fewto nokku goɗɗo ille majjum kamɓe koɓe garta ko sono wiide wakkati fuu sowona ɓe dukka en ey dukkol ngo wona ene tan ngo yettotoko so ɓe dukki en enen jottoto Sénégal jottoto Kodowal jottoto nokku goɗɗo ille majjum dukkol ngo ana waawi torlude en mais ɗum torramo haaɗan wakkati goto ele majjum eɗen kaani ene hoore men tinade so comité so Allah jiɗi o jogi ɗen fuu e ley banggal a faami jawdi meɗen gaɗen muɗum barte so Allah jiɓi mbeɗe miila tiiɗalla o yarata yesso sanne.
Yimɓele wonɓe ɗo Bamako ɗo hoɗo fuu ɓe miiji do hen ko wiya fa oɗo sociétérisme noddirta Wagner naata le leydi meɗen nde hakkillaji jamare ndena fecci so won hollitimɓe wirso ɗum wawi latan sababu ndenago iɗum wawi waɗede le leydi ndi woɓɓe dokkollitiri yo France ɓe kani heddidade hono koɓe kalde e muɗum kon keɗɗen Bamako koɓɓe ko cifi do hen do faccitango Ousmane Niari Bouli.
Wagner faysi laati leydi gondi iwrata minen ka no ndenago heɓirte tammen jiɗi ko laati fuu ko hani waɗede fuu waɗe yalla ɓiɓɓe leydi ndi ana keɓa ndenago fuu ɓuri wonɓe likkiri duuji saabi kañum ɓuri hewde e nokkuji fuu hannden kabaruji fuu ko mboni ɗum ana waawi ɓurude keɓal ne waawi jaati hedde leydi ndi wona ko laaɓe signidinde e maɓɓe Mali e Franci faa yottaade wiɓe risuɓe anniɓe warde wona ɗum woni dabere lobbere dabere muɗum ene ɓiɓɓe Mali jaati kaani heɓude saabi tiɗallaji ngon wadde sukaaɓe ana laato rebel en kina dokkodiren juuɗe gollen ana haani miijoɗen faa gasa tafon eɗen golle adnaaru tiiɗum ndu eɗen kaani daranade ko nafata en daren jalte lengol signingol
yido kabaruji fodo ba hebdi do beme am ande to dun do page Facebook kanye compte Twitter studio tamani
studio tamani
yimbele hippitimbe lamole sappo jetti lewru août 2020 kanye gollube o do golle linoga enay lewru meh 2020 be fube labbinama wattu jona fedde CNN be Kenyan alkamisar jabbe nonde le on do wattu fu jamaadan wonde haldi don ko nayri bangal pelle politique de be bi sa jewi CNT yo wana yimbe leedi kanye cuubi don to sakko be kala do inde yimbe be be yebbe do yimbe lo gollube di do bonandaji njaafama fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Bouli e Mamadou Samaseku
donka yu hono ni wala fuf ko wada non holitiri fedde ko demo Hussein Amion Guindo e wi dedo fedde gondale gubal jigakura yafaka yu fi bibeledini wana fi CNT keddan Alassane Abba kanko ni secrétaire général ko dem
wombe CNT handan be wadbe kudeta be ngatti be ton sariya fu hokkata be fa be kala neddo wulitede sariya sini be himbe wala fu ko ngadi ko boni be njoppa laamu garo mbotanaado mum tan hore atbe mbulite sariya wadde kudeta wara itta hore do pati hullite eden kaani yaldude e don
tawi fedde halnan en karsok o do yafa o hunde mu ina jati sabi habitibe be goddum fufu wada so na yottinde imadara bibe leedi fewde e lamu ibeka keddana docteur Adama Traoré kanko horejo karsok
mi golle o be mile timingol golle puddunodo mo baale societe civile ngadi tan woni ko be timini mi e jatan wana coup d'etat den non sinibe ngadi non handen akil o golle lobbono
mi citan wiide wattu bangul halma ko yeso yimbe senti ministre ko manido sariya holti wiide fanda o do yafa o yalla hippibe lamu nambawa hinade imadara mabbe no haniri
yimbe lo wombe le gallure pamako ndene hodo miji do hen be bisa jewi CNT ko woti ko ido mila du non be jarte dati mabbe di wobbe do koliti wiide yimbe le be kala yoppirede wakkata fu ni tan hono so golle golleji bondi fati nyange en fa kebe famtat kedden Ali Cissé
intel loi manade mambu CNT na
odo sariya mo fedde CNT ne bamika juhay men fey e juude ammi wotugol hono odo sariya woni faabaade wayde jukugol leedi fayso mi hore mi de wonno jonde mabbe gotel mudu won ko ngadammi min ka e juude an dun ka haana no fey hippitigol laamu yaadata e sariya hono fu dun waawi wadireede hippitigol laamu go idobal tatobal fu wiye min jaafo minen ka min gana jabam be ko wadi ko yimbe wobbe du ana waawi immaade kam endu hippita laamu ni duubi ngaroji di so ni de keddi yafa de ko be ngatta ko hippitigol laamu abadati matale leedi do e huune ko ngarda fey hippitigol laamu ana hono sa alinni balu so kirso da dun so gonga o min ka mi wana jabando fey ko be jaafa ko CNT o wana fey huune sariyaji fuudi bi bamile leendi nafa wala e mudu
CNT fushi CNT mo na fameta fuudu
fedde de no dr service yernde jango nokku no dr CICB be ngadan to batu mabbe nayoba non be kulitiri wiide yimbe la sappo jiddon be torraji ngada fewti e mudun leleedi malindi kanya ngarta so ceddo no torraji ngadira fewti e mudun en Ousmane Niali Bouli
lengul hitnagol nayobol be noddiri audience publica e be torraji sappo e jiddon woni hitnetebe sappo e tato e mabbe yo worbe nayo yo rewbe mon fu holli tan ko wada e yu commission commune de sariya gonga e deurentinal de jonde wada du ko be ngadno labi tati arandeji e audience ngaji di Ousmane Oumarou Sidibé warajo CVGR
jonka no sarugol yaso jama fuddi ande de sanni yimbe be faahi fu fuddi famude hodum woni hodum woni sisili ngaji yo wawi yo wade do mudum hodum woni bonnugol hakki ngaji bibbe adama e majjinde jomu wajibi
ko fawi do dottugol hakkeji bangal politika ko to nyabbe Ousmane Oumarou Sidibé holeti wide golle mudum ana juti sanne datti kewdi kani jokkere do kabaru mudum
tanki nya pa de roi
yimbe be darne mudum anda ka hen lako mbawi jukkede njoba do lawol sariya kina gollir yo petu ngaloji humanaade tottude beedo yimbe hakkinaaji mu'e min baawa hokkude homo fu hakkinaaji mudum sabi dum wana golle ko min kalfina min ngara mi bama sariyaaji ngaroji latan sababu ju'inde gollidi ngaroji fa homo nodu yalla na heba huncande hore jawdi mudum golle o laawi mudum ana wuddi
wattu gonde joni o CVGR limti wullita ngoji ujinaaji nogay didi e temedidi e nogay e jeegon o audience public nayobo wadan sewere sappo e jetti lewru septembre ndu CICB o hawrintina to nyaabe baale societe civile kanye gollidibe
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union européenne.
sikram je yelo ne le kretuuji di en jara nokkuno dirte tumbutu be kolliti le region o ko yata milio chapan e jagom e jetti dum warta wattede e nyamduuji be bi nyamduuji dum non biire be bi tonuuji modon bi o uddaaji temedere e chapan e jetti tati dum warta hokkede galleji uddinere e temetati le laamu tumbuto dum wara hokkede le galleji gondi commune tumbuto kanyi e le laamu sumpi fa delon be kani fa biraade ton kon aydi bangal nyaame fa haare le o do wottu mo tiida Allah mata le nokko wasa en gardan do kitado be bi figol balon robe dum wonde hebuton sembe sebe de wattu joni be kebiton gube di dum won gubal gal no dirta FC Sabali kanyo gubal gal no dirta FC Lanaya le ngalure kitade wattu joni be bi FC Sabali ka hebi ngabbi dum ko no dirta 2e division jati le leedi meden bi FC Lanaya do yaman gikkine gikki lobbo ne ko warta ko rabba katel kiki dande do kabaruji meden di min joti on sanne hedade hejju jamme di do kabaruji fodo mba hebude do pem amme ande to ngade www.toppresidio.org no noddi do odon numero viamo mere mere on kebanton kabaruji di do 37321 fande fande fe no ko nande do no do ay ser yotre mere de ala woti wassalam yotere meden no andirdo no aljumaare fuddorobe yowoto ko robe golli ko robe gollana fa yotto torraj njottinte dorobe wattu jone ngaran halde hono 22 septembre do nogadi lewru septembre wakande mali hemtindima ko mudun yituma wuri mudun chapan en jogobe goba yambinte alal bare warorde solando jabi leedi ndi wakande mali hemtantan dimo ko mudima ko mudun dedube kuditi wiide robe le darikili hen darneji mawdi wattu jone hon lati hakkeji robe le tama dum wonde huntinede hore le di meden dina fa keben famtare ngare kede ko min e Mamadou Sama Sow ko min pewno do hen
toutes les femmes du Mali
so won holli timbe wiide hun cyante hakkeji robe hore mo yehi yaso le leedi meden di ko mali hemtindima ko mudun yottaade nyaloma hande o wobbe do kolliti wiide don yara yeso fe fu fota robe el wombe le kreduuji di wakkari fu hakkeji muden ko yabba le leedi.
Ce sont les femmes de la ville
qui sont robe ngalluji te ngoni djibube sona don be kirruji be kay don bayra don ngoni tidalla o ala do goto fuf ngida fuf dum jeyata nyande luma weli gasi nyande don wala ko soda amunyan joni kay ko hewi walti ke jati tawano den gawga en robe ngala non fi hala fay hunde be lanata ke bangal golleji di tawane wakkati juno robe be darande mun en fomda fi minen robe wirsube na djugi non natti allahji kewdi ka joni kay minen totte fay gese sudode karahandun no boyti ke sanne ka robe kay fa hande na pamdi le gulludo lamude
au niveau local
te do ala kacha kanko secrétaire général fedde kafonde o holliti metti makko le ko sakiti ko bonandaji ngattede fewde e robe sangare nana kulbali holliti wi fa handen datina yiride bangal bantade robe dabareji di fu piaka do hen
yayi des avancées mais si
wanko yari yeso ka soni min ngatna ka wam do hakilo warsan do won an hani anden wiide le leedi malindi ko hewi sinama wam saraji dun no mbalitaadi cangul hore majji wonti dalla dun torra mudun won do robe be denno min jogitan na wadde imadara dar laamu kobe be dun tande hore ido saraji di moni di akkeji robe soni asinyini sariawul an hani cangul hore
mais il faut l'appliquer aussi
kanko madam sangare nana kulbali o halidu tidalaji ko be jogi ko nayri bangal kebe le leedi malindi
60% dom sur
bangal hebul golle ko buri hewde worbe be yu chapandi jegom li temde wattu mo robe be yu chapandi nay ma chapanna e go li temde jido plasi dudun yu ngondi leedi ka dum hatta robe na ngondi imadara jaguji e kunande mudu gulurre bawotonde hakika robe kay wala fi wakati juno
pour aider ces femmes là.
Oro secrétaire général fedde kafonde o wilamu ko be tinno ndewa sar yawol gol noddiri loi 052 kanya sar yawol ko nayri bangal leedi de temedere fu sapona sapo je hokke rewbel wombe le kreduuji di